Chakitoto anacheza na kanungu, anafanya mbaka nataka. She wants to make me lose my mind, anapepeta jiko stop. Bashi ya mapiano maforisa,
bashi ya mapiano maforisa.
Zikishika usiogope kuchoma pika,
zikishika usiogope kuchoma pika.
Hela wana badai, zimeshika. So baby leo hadi kesho masaa sita. Meza utachafua kama chupo menunua, usishindo kufungua, tatupokea maua. Kuna vilo na niua mama Filomena, yo 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 Filomena yo. Tukitoka kwa kiwanja tunaruka kwa kitanda, nikupatia kukumba,
nikupatia kukumba.
Kapatana na mukamba, mukulima kwenye shamba,
nikupatia kukumba.
Kukumba,
oh jaja, amecheza na weather. Akasema leo we enjoy together. Kaende kaende mama itaweza. Bati ya mchana imegeuka kesha. Oh jaja, amecheza na weather. Akasema leo we enjoy together. Kaende kaende mama itaweza.
Silali hata nyinyi hamtalala. Ha? Welewane vizuri. Hamtalala.